D production.
Y'all know it. This one is for you. I said, this one is for you. I love you. There's something in my heart, I can't keep it out. Sure.
Ngayimizwa yami ngakucenga ngisizihlala nami wangishiya ngifuna uthando lwakho nenkinga ngiyavuma ulife wami bubheta bengihlala nawe oko kujonilanga futhi uhlala nawe namanje bengihlezi njalo lami ngichitha kungenamaphutha ngiyasola uthuba ningumrapa ngizenza iplaya ulele welavi ngoba ngihlushwa luthando.
This one is for you, man. This one is for you, man. This one is for you, man. This one is for you.